Deuteronomy 22:1. Ayukubona inkabi yomfoweni noma imvu yakhe iduka, uqashe kuzo wozibuyisela nokuyibuyisela kumfoweni. Verse 2. Uma umfoweni engeseduze nawe noma ungamazi, woziyisa endlini yakho zibe nawe aze azifune umfoweni uzibuyisele kuye. Verse 3. Uyakwenza kanjalo nangembongolo yakhe, wenze njalo nangezingubo zakhe, wenze njalo ngazo zonke izinto ezilahlekileyo zomfowenu alahlekelwe yizo, wazithola uze ungacashi. Verse 4. Ayikubona imbongolo yomfowenu, noma inkabi yakhe iwile endleleni, ucashe kuzo, womsiza nokumsiza, ukuzivusa. Verse 5. Owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane, ngokuba yilona lowo okwenza lokhu uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 6. Uma uhlangana nesidleke senyoni endleleni phambi kwakho emthini noma siyiphansi, sinamazinyane noma sinamaqanda, unina efukamela amazinyane noma amaqanda, ungathathi unina kanye namazinyane. Verse 7. Kepha uvumele unina ukuba asuke, wena uzithathele amazinyane ukuba kube kuhle kuwe, uzandise izinsuku zakho. Verse 8. Nxa wakha indlu entsha, uyakwenza uthango ophahleni lwakho ukuba ungayehliseli indlu yakho igazi uma umuntu ewa khona. Verse 9. Ayikutshala isivini sakho ngezinhlobo ezimbili zembewu, funa zonke izithelo zibe ngezendlu engcwele, imbewu owayitshalayo nezithelo zesivini. Verse 10. Ayikulima ngenkabi boshelwe kanye nembongolo. Verse 11. Ayikugqoka ingubo eyizinhlobonhlobo zezintanjana, uboya bezimvu buhlanganisiwe nelineni. Verse 12. Uyakuzenzela izinsephe emphethweni yomine sambatho sakho osembathayo. Verse 13. Uma umuntu ethatha umfazi angene kuye amale. Verse 14. Amkhese ngezinto eziyihlazo, amenzele igama elibi, athi ngamthatha lo wesifazane kwathi sengisondela kuye angifumanisanga iziqiniselo zomntombi kuye. Verse 15. Uyise nonina bentombi bayakuthatha iziqiniselo zobuntombi bentombi bazise kumalunga omuzi esangweni. Verse 16. Uyise wentombi athi kumalunga, ngamnika lowo muntu, indodakazi yami ibe ngumkakhe, useyala. Verse 17. Bekani umkhesile ngezinto eziyihlazo ukuthi angifumanisanga iziqiniselo zobuntombi indodakazini yakho. Nokho nazi isiqiniselo zomntombi bendodakazi yami, bakuyeneka ingubo phambi kwamalunga omuzi. Verse 18. Amalunga lo muzi ayakumthatha lo muntu amlaye. Verse 19. Amhlawulisa amashekeli esiliva ayikhulu, amnike wona uyise wentombi ngokuba uveze igama elibi phezu kwentombi yakwa-Israyeli, yona ibe ngumkakhe, angeyilahle zonke izinsuku zakhe. Verse 20. Kepha-ke uma lento iqinisile yokuthi iziqiniselo zomntombi azifunyaniswanga entombini. Verse 21. Bakuyikhiphela intombi ngasemnyango wendlu kayise, amadoda omuzi ayikhande ngamatshe ize ife, ngokuba yenzile ubula kwa-Israyeli ifeba endlini kayise, kanjalo uyakukhipha ububi phakathi kwakho. Verse 22. Uma indoda ifunyana ilele nowesifazane ogane enye indoda, bayakufa bobabili. Indoda ebilele nowesifazane, nowesifazane oqobo, kanjalo uyakukhipha ububi kwa-Israyeli. Verse 23. Uma ikhona intombazane eyintombi ingoduso yendoda, umuntu ayifumane emzini alale nayo. Verse 24. Niyakubakhiphela bobabili ngasesangweni lalowo muzi, nibakhane ngamatshe baze bafe, intombi ngokuba ayikhalanga ingane isemzini nendoda ngokuba imonile umkamakhelwane wakhe kanjalo uyakukhipha ububi phakathi kwakho. Verse 25. Kepha uma indoda ifumana endle intombi engoduso, indoda iphoqe ilale nayo, indoda ebilala nayo kuphela iyakufa. Verse 26. Ungenzi lutho kuyo intombi ngokuba asikho entombini isono esifanele ukufa. Lokhu le ndaba injengokuba umuntu evukela umakhelwane wakhe ambulale. Verse 27. Ngokuba wayefumana isendle noma intombi engoduso yakhala, akwangakho muntu wokuyisindisa. Verse 28. Uma indoda ifumana intombi engesiyo ingoduso, ibambe ilale nayo baficwe. Verse 29. Indoda ebilala nayo yakunika uyise wentombi amashekeli angamashumi ayisihlanu esiliva, ibe ngumkayo ngokuba iyonile, ingeyilahle zonke izinsuku zayo. Verse 30. Umuntu angathathi umkayise ambule umphetho wengubo yakhe.